fursada ididna ugu ma laabto tuhtiyadan idan lahayn Yeah.